Matama e département Kanke région Zender awjobe loreji no ada himbe are mu'en chawti ko gona no kolle du labi di de darama du awjaki loreji no ada himbe are mu'en kan woni gollal duudal cukabe ummatore département on fu amma hande Allah he torra kabe gona be kolle du boggi labi di duudal mabbe fu acci gollal gal hanono awjobe loreji adoji himbe are mu'en biiri dum caga Zender yade may mujia takkol kero lady Niger e lady Nigeria do kiloji hemre e laso e didi boggi sappo e didi tawte ton uju nere e keme didi sogeji tawadi do boggi di jabata he mabbe misali Hassan gan hebuda ko luttini cede jabetede de sayto yawtini dimma himbe are de lore makko hani adude
mukka to daga
me mujia yade tayna Zender sa tokki lawngol enda hono fu wadata kiloji hembre e nogay didi no wada hono nokku to police be darto ko buri sappo to garda adu konna fu ete garda hembre na keme didi tan hebbi motama no a hebata bako nyobirta essentiel enda jonka ko min noddoto ni laamu jeba hunde amin de tampirka ya wadi koy
shaheblem man hawayi
yakuba mojjino o loreji non o holli ko sador maji awjotobe loreji didu no mema dum en kan en du gantobe mojjini lore awjotobe ben gala ko jobi dum en accol awjaki wobbe mabbe du no buta gollal mabbe kambe mojjinobe loreji din gandagom be boyan ko be keba garo mojjinani
direwo bi suni da
gollal awjobe motaji kanyum woni gollal amin sab minen wonto motaji di en jaham be gala be keba hundu fu mota jomum bona wadde hokkami wi amin bona non dum min bona na ko heppa yobude min du kondam den ne wadaaki noni yo minen ni min gonde himbe dubbe yidube gollal gal gollal wala na wada ne hebata ba ko yeyi hokko himbe wuro mum heba ko nyaami
abinda zamu cima ko mu ba iyali mu wabu shi
to adalji mu mata mai fedde jinganore jon en loreji adandi himbe are mu en no hani non be fuube kawre be gada dane worre ga heptude hakke mabbe Abdul Salam mu adalji mata mai
abinda direbo bi suke sanar
awjo mobilaji be anda mi godi sadar maji sanne wakati mo kalten o en sabu ko be kebe fujabe fodu fodno on harga en dan dum wala dum wel feesed jonga ko minen kam min bini woni himbe fu gada hono ko woto dande woto tokkondira halaka tawe to ka halote fusito lamu non tawe himbe jaadi ne hala gota dartika ndar yalle ne hebene mosola
ko sam mutanci awdon.